downloaded from westsidemusicblog.net.
Playboy. Oh yeah, yeah. Oh na 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 na. Oh oh oh.
Makulano kulano oh yasaziwi kwazwela ni mtu wa makulano kulano oh yasaziwi kwazwela oh yeah yeah yasaziwi kwazwela yeah 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 yasaziwi kwazwela
mina ba family kanti king is an ishwela.
Nyani hanile kunibulae la matali na bona mubato ile wo mastali sipali mubapo kileka mwana kamusali semu batakuba poka fireman libakala kuli kutini mtu wa butali sini woni bukuba we nani kuza sikongo semwa pilu ni pale lwanga kubuza kwa bana bahao kile bingata bikuba kikona kozwanela kunone pela lilumba warning ni famina babantu ndamezi mumamele kuli nani mwana muzambezi
mabalu.
Yeah.
yeah, 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 yeah.